Ababaka mu parliamenti basatira olw'ensengeka mu buweereza yafulumiziddwa olupapula lwa mawulire olwa Daily Monitor olwalaze enkola yaabwe bwebadde mu parliamenti ya 11 eri mu kukomekerezebwa nga basinziira ku nnambika nteese entongole ya Hansard nga ye ya parliamenti nga ababaka 20 bano be balondobyeyo abakoze obulungi okusinga abalala bonna. Ababaka bana 20 abayogeddwako bakulembeddwamu Ibrahimu Ssemujunganda omubaka wa munisipaali y'Ekira nti yakiza abalala ne bazzaako Jonathan Oduru, Matayas Mpuuga Nsamba n'agoberera, Amson Obua, Medad Lubega Ssegona Kalyamaggwa, Saalo Pendi, Mwanga Kivumbi, Kiryo wa Kiwanukango no mu parliamenti atuulayo kubanga minister, General David Muhoozi naye bwe gutyo, Joseph Ssewungu n'abalala nga bano be beetisse parliamenti erimu abateesa abasukka mu 15. Ababaka abawerako okuva ku ludda olwa gavumenti n'oludda oluvuganya gavumenti mu byalandikiddwa bino kyalagiddwa nti mu parliamenti tebavanga mu kigambo yadde okunyega. Mu kanyomero kaffe kano akamunnansi weyogerere munnamawulire waffe omulongo Kato Dennis Lwandaga akunganyizza endowooza za bannayuganda ku mbeera eno omuli n'okulandika nti parliamenti tekyakyamukana kummuka bulungi nga bweteekeddwa okuba nga yadde ababaka ogubalondesa kugenda mu parliamenti kwogera ate abasinga basirika busirisi teboogera. Abateesa baffe abayise ku mikutu gya Facebook muteeseza bwe muti. Semakula Muhammad yogambye nti omuwendo gw'ababaka gusaana gukendeezebweko kitaasa okutokomoka kwa ssente ey'omuwi w'omusolo wasibwewo n'akakungunto okwetegereza omutindo gwabwe tekigasa kulonda muntu kugenda mu palamenti ate nga tayogera. Alex Kiyimba ogambye nti kasitanda byeko Namugga Goretti Mawogola South ne nzikiriza nti bituufu. Sebuliba Julius ogambye nti nkakasa tulina ababaka abalungi bangi naye olw'omujjuzo kireetedde ababaka bangi obutafuna mukisa guteesa. Lubega Ambrose ogambye nti nze sibanenya butateesa kubanga ni bwe bateesa abaavu era yakola mu palamenti. Simon Gallo ogambye nti abateesezza obulungi mwebale nnyo naye ndowooza ekisinga obukulu gwe mugaso gw'ebiteeseddwa eri ensi eno. Huza Muzinya Bigere ogambye nti Katonda eyatuwa Ssemujju mu palamenti eno yatuyamba nnyo kubanga singa tetukyajjukira nti tulina ne palamenti. Kibule Peter ogambye nti newankubadde tuli bankyukakyuka naye Ssemujju teyandyetaaze kusimbako yadde omuntu era ssebo tukwebaza okulwanirira abatalina bwogerero. Nassali Maji ogambye nti kati tutegedde enjawulo wakati w'abakiise b'ebitundu n'ababaka mu lukiiko olwa palamenti. Lwamiko Mabukasa ogambye nti kibadde kirungi nti abasinga okuteesa bavudde mu Buganda era okiraga nti Buganda esenvudde mu by'obukulembeze. Muwanguzi Dani ogambye nti bateesa n'ebyo bye bateesa bivuddemu kalungi ki. Ibrahimu Ssajjali Abeno ogambye nti okufuuka omukiise mu palamenti kyangu nnyo era buli omu akisobola naye okuba mmemba wa palamenti omutuufu si kyangu n'akamu nti buli omu akisobola. Martin Kalungi ogambye nti nze neewuunya ekyeyita ekibiina ky'ebyofuzi eky'opozisoni ekirwanyisa ababaka abasinga okuteesa baleeteyo abatalina kye basobola kuvaamu. Romero Sekta ogambye nti naye nze waliwo bendaba abeetega obwetezi kamera za bannamawulire nga olubo balowooza baabateesezza nga ate twabatuma mu palamenti. Sebastiani Natukwasa ogambye nti palamenti yava dda ku mulamwa kubaba MPs bagifuula bya busuubuzi so si buweereza. Abateesa abalala okuli Kyeyunebolo, Nyakira Emily, Susan Nabawanuka, Susan Ninsima, Derek Voluteji, Mpaji Dennis, Lubega Fauzi, Peter Pound Ssejjaaka, Abe Kwizera, Jamil Waswa Nyanzi n'abalala mwebale nnyo nammwe enteesa zammwe tuzirabye. Abateesa abayise ku WhatsApp ku 0703-275-258 muteeseza bwe muti maloboozi gammwe.
Mulangira Musanja Isaac Nansi Betania Busujju ze ndowooza ababaka baffe tebawe wabudde bumala kuwa ndowooza zaabwe mu palamenti olw'ensonga nti ababaka abo bangi ate weesanga nti n'ababaka abamu balina ebisa eby'enkizo mu palamenti.
Kereko kizza konzaga munyendo Masaka okusinza ku lukalu lw'ababaka abatulagiddwa abateesa n'abo abavumbeera naye ku lwanga ate mpuli y'ennyiike y'amaanyi nnyo nga ndaba ebiina mwe bavudde mwe babadde byagaanye okubawuliriza
enkumawire ebamikoma kitontuma okutambula kirungi nyo kuba abasinza kutesa bavudde mu Buganda. Ekyo kiraga nti Buganda eyongedde okusenvula ku nsonga z'obukulembeze.
Kansala Benjamin Mayanja ndi Majiri Kyesiga, kansala ddako ku district. Kyensuubire kiyambye abaka abokuteesa obulungi Luzungu okubanga ebitabo baabikaza ng'Oluzungu balukuba budinda, naye abaka abamu bateeseza mu nkuvu za paalamenti, bateeseza ku bizindalo, bateeseza ku redio.
Zawulidde ndowooza z'abakulu abaddukanya leediyo eno, era si ndowooza z'abakozi abaweerereza ku leediyo eno, wabula ndowooza z'abannayuganda ku mutendera ogwa kinnoomu.